Abakugu mu nsonga z'abaana bagamba nti ke kaseera wasibwewo embeera n'ebifo ebisobozesa abazadde, abaana n'abakugu okutabagana bongere ku nsonga ez'enkizo ezikwata ku baana naddala enkuza yaabwe. Joeli ya Nabuma addukanya Babies and Kids Expo ategeeza nti okulera abaana mu kyasa kino kijjudde okusoomooza okutagambika, ng'abazadde abasinga obudde babumala ku mirimu, abaana ne babaleka awo ne babalekera byuma ebya tekinologiya oluusi ebifuuka ebyobulabe gye bali. Nabuma agamba nti abazadde obutawa baana budde ku nsonga enkulu era ez'enkizo omuli ebyendya, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala, kibakosezza kusokkosa ebitundu gye bawangaalira. Ono abadde awayamu ne bannamawulire wakati mu keeterekerero ak'omwoleso ogw'omwaka guno.
So nekirala abaana ennaku zino babeera nnyo ku taabu, abaana babeera ku ssimu tomanyi na kye balaba. So tugenda kufuna abakugu abakuyambako okukwata omwana oyo obulungi, nga tomugambye nno buli kaseera nno naye ng'omukwase bulungi, ategeere biki by'alina okulaba ku myaka gye. So bajja kubeerayo batunnyonnyole ku kye tuyise parenting tips. Abaana abo olumu batutabukako, olumu tebagambwako, naye bwe tukwatagana nga community tujja kusobola okuleeta abaana baffe okubawa values ze balina okuba nazo mu society n'okubabuuliriramu.